Yeah, it is do it.
Sludge. Styrus. You know what it is when I say house.
Your tracks.
House.
What's up, 808?
House. House born ready.
Balanta Luka. Inenda Luka. Kwati mishishi inenda Luka. Nda Luka. Different wrap up. Inenda Luka. Nefyo mwandisha guys inenda Luka. Kagelo kabo kepi mwenda naka. Valideko kwenda beya venda naka. Oke vum vum vum. Oke venda naka. Okulanda landa sana inenda naka. Hey young nigga. Omulandu kukutwika. Kunota kwa basefu so omulandu kukutwika. Efyo ndeva shika mchidi ndidi mbini mfaba. Flow wembia so bonse fene kukapa. Kukapa. Fake rapper kukapa. Staji mulilo elo na kukapa. So shwapira ya chansi wakamba pokamba pakamba snatcha di kui kui. Every time I do the flow wakamba snatching kin kin. Mabena finger na ya wakape mafinga na ya. Different rapper nine tole mona nimba na ya. Manimbo fulu fulu tole. Lemona ndemba na ya vanenka vila go. Vanenka vila ko. Vali chila moku peji ngenenka vila ko. Iyi gemu na itungu suka nka vila ko. Hip hop unga nimbila na enena vila ko. Every time when I tie this stupid tie. Monga ni mavoti fwe kupitai. Hey na rapa batina ni neo mutina. Kwa tifeninda ni neo mutina. Taperu kapa ndemi kapa ni neo fetiche mondemi kapa. Baina mafumo soda bapapa na finifu na chita soda bapapa. Ipsha track kapena na heavy track ya pena. Tito mfana ya bola. Tense voto na manje ya bola. Ha ni bepa ya boye mochitumbi. Ama rapa na vende mochitumbi. Mbatungulule mbatungulule. Ama rapa pepose mbatungulule.
Kubatungulule fwe. Kalibali duwa wale njiwa titlachi wa tungulu la marwa pavonsai. Ya kuwa watulu wa mugemu ni mkuru ni kukutungulu la
Femwap.com.
Shout out for fake JR Trucks Luke C. Nyari. Na bambi na bambi wa pampamu.
DJ Optimus.
Na vini tutiazi.